Kwanyeganyega twesaba bishoboye biroroshye 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 ukomeye umutima wawe wizeze kukomeye hari uwadupfiriye hari uwakubambiwe niwe ubwira niwe wishingikirijeho gukomeye yataba Yesu uba warapfuye amateka yawe yaribagiranye ya ndwara iba yarakwishe bwa bukene buba bwarakwishe ariko umwami Yesu yabikuyeho ujye kuzamura ibiganza byawe gutya gusa ubwe ngo ndakomeye twese tugire gutya amaboko yacu n'uwicaye n'uwicaye wabikora n'uwicaye wabikora gutya twese 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 baraturirimbe ndakomeye ndakomeye
ndakomeye n'ukuri ndakomeye
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 Hallelujah.